Yeah. Yeah. Yeah, glory super God. Lawama shetani na bangi. Mamemba urudi home na hope. Pastor nenda na ganji. Small talk you kwa job. Ubaya ni ya ilipangi. Me maintain na jisikizia msinite kam ni kanji. Ini miracle baby. Naona ni kam na ni dea. Mali nilikuwa misi kuwa tana care. Pembe zao zikanza kumea. Sawa kinitaja na kuanga aware. Kloto na tafta neza wapea. Lakini staki sosi wapei. Watalan kujitegemea. Usi confuse ila ujuaji na kuona nayo na confidence. Kama usha change na unapewa lift, sijuta kwa nani ukibai kibenz. Ka usha forgive usiwai revenge. Ka wezi swim usidive depend. Wezi convince unafanya kazi. Mini kwa kazi wezali kutrend. I'm dope like who you imagine you're dope like. Who you discussing at home like. Take over game bila cosign. Most of my day niko offline. Na live life wanna rap. Yeah. FYI sina WhatsApp. But kuna wifi na kuna bag. So glory super god. Lawama shetani na bangi. Mamemba urudi home na hope. Pastor nenda na ganji. Small talk you kwa job. Ubani ya ilipangi. Me maintain na jisikizi ya msinita kam ni kanji. Sijaidu cocaine, sijaidu nga vein. Mokoro wafai kucomplain. Tangu niende solo si life ime change. Style kujua taka tisho ni plain. Unasaka dono na tiko ni fame. Ubaya tumwisho ni pain. Umetii tangu ninge game. Na hapo tundo mna remain. Society kwa pa ina blame. Shida za society kwa meritain. Na kitu society na itazi main. Nikwepuka poverty na hizo machain. Nafunga wa junior nazo kwa brain. Na juicio za chuma mnaona ni game. Mnogo pa kukua irrelevant. Iyo mini shaji train for glory mupe God. Lawama shetani na bangi. Mamemba urudi home na hope. Pastor nenda na ganji. Small talk you kwa job. Ubani ya ilipangi. Me maintain na jisikizia msinite kam ni kanji. I'm sorry I might have missed your call. Miss putangi trees na bong. Nimekuwa mkali since day one. Swezi badilisha form. Expert pay me in cash in expert. Nimesema so much inafa kwa sing along. Kauni kanji misperform. Team zima ina celebrate. Like we planned it all along. Bado tuna elevate. Jotu say we're far from done. Visions niki meditate. Najionanga number one. Na yapa si democracy and my time in office just begun. Glory mupe God.